You already know. Nilijua itaita remix. Nzuri sana kwenda yenyewe yenyewe. Lazima iwe na pacha. So nice, so nice. Pancho, Pancho. Drop that.
Yeah, what's up? It's a remix. What up? A cityzilla in the house. Bounce, Latina. Yes, so let's say I like the way you touch me there. I like the way you put my air. Now fly to me, cool, I come up here. So solely, zilla, just take me there. Sorry, baby. You already know I keep it gangsta till I saw on my CO. Mtani my snitch about an orphan yellow call. Me na play since 1994. My scan all star, na sneakers a Gucci. My toes in your honor, you know I smell belt is soup. Niko ai na kula gambe, that's what I do. Na piga drifts kwenye Enzo, some more avenue. Hata my boss save it, took on the same label. Tukenda dino na share the same table. Mission done at Dar es Salaam. Kauni oni ni vizi hata kunye tima kama light. Na dreams of king without fighting. Nafanya pedika za kapa na pari ni met. Kusina kusina dodosa kubingezi jai. Weche kaizi kubali katafi. Nimepata A na seta B na C. Njaro za mtasyo za class. Gumu kuzidisha ni kutoa sio plus. Na vire ni kolesi wana copy na kutest.
Jina lango marufa kwa minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati. Mina play, mina play. Jina lako marufa kwa minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati. Mina play, mina play.
Freestyle MC, so freestyle pity. Niko you kama GZ, na Beyonce, na Pagwetti. Can't take it to the groove, but no, you're not ready. That sound heavy, it's in bitch, what's up, baby? Lundunos in the house, na browse, na bounce back. Need to underground, na change your pout, na count back. Once again, na Pancho Latino. Relax, pop champagne, our glasses, a cappuccino. Nice, mimi kama mimi, see, schlosses way. I never go church to pray, cause my pastor's gay. Some dreams stay dreams, some dreams come true. Me turn on, I need to kill my chick, one, two.
Jina lako marufa kwa minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati. Mina play, mina play. Jina lako marufa kwa minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati. Mina play, mina play.
Okay. Mr. Dali Madu anavuta unga. Awana tena jipya, wana diki atako mtumba. Na shangaa vifata upepo nao before natunga. Wanaona umevuka boda kumbi wafiki ataki tunda. Nipo deep kabari za Sky News. Nyoka wenye sumkari na watega kwa ashera, shishera, shishera, yes. Mindom juice, wale so wame blow, wame go toka. Okay, one for the money, two for the show. Nakimbiza na legeza mpaka my hat goes. Sio below na simami ya show. Call me Mr. Samo, Mr. Maxim Dow. Thinking capacity like Michael Scott. Dakika za majeruhi atakwa mkono na score. You can't touch me, drop me, stop me better. Kwa style za kijiwe za kigera also for me. Natoka ilala mita ya flaza boma.
Mina play, mina play. Shira wa ilala mita ya flaza boma.
Okay, nipo na Shabada, these are big balls.
Shira wa ilala mita ya flaza boma. Boma, boma. Shira wa ilala mita ya flaza boma. Boma, boma, boma. Shira wa ilala mita ya flaza boma. Na bebe bebe nai kutoka Moro Town. Shira wa ilala mita ya flaza. Flaza, flaza boma. Shira wa ilala mita ya flaza boma. Boma, boma, boma. Shira wa ilala mita ya flaza boma. Na bebe bebe nai kutoka Moro Town. Shira wa ilala mita ya flaza boma. Boma, boma. Shira wa ilala mita ya flaza boma. Na bebe bebe nai kutoka Moro Town. Shira wa ilala mita ya flaza boma. Na bebe bebe nai kutoka Moro Town.
Pancho, Pancho.